uSamuweli wesibili isahluko 20 uverse 1. Kwakukhona umuntu omubi ogama lakhe lungusheba indodana kaBikri umBenjamini. Wabetha icilongo wathi asinasabelo kuDavide asinafa endodaneni kaJese yiyani nonke ematendeni enu Israyeli. Verse 2. Bonke abantu bayizali base benyuka bengasamlandela uDavide bamlandela uSheba indodana kaBikri kepha abantu bakwaJuda babambelela inkosini yabo kusukela eJordani kuze kube seJerusalema. Verse 3. UDavide wafika endlini yakhe eJerusalema, inkosi yathatha abesifazane abayishumi izancinza zayo eyayibashilo ukuba bayilinde indlu, yababeka endlini yokulindela yabapha ukudla kepha ayingenanga kubo, base bevalelwe kwaze kwaba sosukwini lokufa kwabo behlezi njengabafelokazi. Verse 4. Yayisithi inkosi ku-Amase, ngibuthela abantu bakaJuda ngezinsuku ezintathu ube khona nawe. Verse 5. Wayesehamba u-Amase ukubutha uJuda, kepha walibala phezu kwesikhathi asinqunyelweyo. Verse 6. Wayesethi uDavide ku-Abhishayi, manje uSheba indodana kaBikri uyakwenza okubi kakhulu kithi kuno-Absalomi, thatha wena inceku zenkosi yakho umgxoshe funa zitholele imizi ebuyeleyo asiphunyuke. Verse 7. Emva kwakhe kwaphuma amadoda kaJowabe namakherithi namapereti namaqhawe onke baphuma eJerusalema ukuba bamgxoshe uSheba indodana kaBikri. Verse 8. Besesetsheni elikhulu elisegibiyoni u-Amasi wafika ukubahlangabeza. UJowabe wayebhinca isambatho sakhe sokulwa ayelokhu esigqoka, kusona lalikhona ibhande elinenkemva emgodleni wayo elaligaxwe okhalweni lwayo yawa eseyahamba. Verse 9. UJowabe wayesethi ku-Amasa, usaphila mfowethu na? UJowabe wambamba u-Amasa ngesilevu ngesandla sakhe sokunene ukuba amange. Verse 10. Kodwa u-Amasa kayinakanga inkemba eyayisasandla sikaJowabe, wagwaza ngayo esiswini wachithela ezibilini zakhe emhlabathini wafa engaphindanga. OJowabe no-Abhishayi umfowabo bamgxosha uSheba indodana kaBikri. Verse 11. Kwema ngakuye enye yezinsizwa zikaJowabe wathi omthanda uJowabe nokaDavide nabamlandelayo uJowabe. Verse 12. U-Amasa wahuquzela egazini lakhe phakathi nomendo lapho umuntu ebona ukuthi bonke abantu bema, wamgudluza u-Amasa emendweni wamnyisa ensimini waphonsa ingubo phezu kwakhe lapho ebona ukuthi bonke abadlula ngakuye bema. Verse 13. Esesusiwe emendweni abantu bonke badlula bamlandela uJowabe ukuba bamgxosha uSheba indodana kaBikri. Verse 14. Wajabula izizwe zonke zakwa-Israyeli waze wafika e-Abele naseBhethi Mahakha nakuwo wonke amabheri babuthana bamgxosha nakhona. Verse 15. Bafika bamvimbezela e-Abele laseBhethi Mahakha bamqwabela iduli ngasemzini elema ngasodongweni, abantu bonke ababenoJowabe babhidliza ugange ukuba luwe. Verse 16. Kwase kumemeza owesifazane ohlaniphile esemzini wathi, zwanini, zwanini, ake nithi kuJowabe, sondela lapho ukuba ngikhulume nawe. Verse 17. Wasondela kuye owesifazane wayesethi, wena nguJowabe na? Wathi, nginguye. Wayesethi kuye, yizwa amazwi encekwazi yakho. Wathi, ngiyezwa. Verse 18. Wathi ke, endulo babevame ukukhuluma ngokuthi kuyakubuzwa nokubuzwa e-Abela base beqeda. Verse 19. Mina ngingowokuthula nothembekileyo kwa-Israyeli, wena ufuna ukuchitha umuzi nonina kwa-Israyeli, uyakuligunyelani ifa likaJehova na? Verse 20. UJowabe waphendula wathi, makube kude nami ukuba ngigwinye noma ngichithe. Verse 21. Akunjalo, kepha umuntu wasezintabeni zika-Efrayimu nguSheba indodana kaBikri igama lakhe uphamisele isandla sakhe ngasenkosini kuDavide, nginikeni yena kuphela khona ngiyakusuka emzini. Wayesethi owesifazane kuJowabe, bheka ikhanda lakhe liyakuphonsa kuwe ngaphandle kogange. Verse 22. Owesifazane wayeseya ngokuhlakanipha kwakhe kubantu bonke bamnquma uSheba indodana kaBikri ikhanda baliphonsa kuJowabe yena wabetha icilongo, bahlakazeka kulowo muzi, baya kwaba yilona lowo etendeni lakhe. UJowabe wabuyela eJerusalema enkosini. Verse 23, uJowabe wayesephuza kwempi yonke yakwaIsrayeli. UBenaya indodana kaJehoyada wayephezu kwamakhereti namaphelenti. Verse 24, u-Adoramu wayephethe imali, uJehoshafati indodana kaHahiludi wayengumabhalane. Verse 25, uSheva wayengumbhali, uSadoki no-Abhiyathane babengabapristi. Verse 26, u-Ira umJayiri wayengumpristi kaDavide.